tena kukona intombe ngithandayo ingenza ngiqhenye ngishalaze sekukhona kukona intombe ngithandayo ingenza ngiqhenye ngishalaze
inhle
isho ngamashi yahlangene
inhle
isho ngamazi nyalutoto
inhle
isho ngamashi yahlangene
inhle
isho ngamazi nyalutoto
sekutakshalaze sekutangshalaze sekutangshalaze
kutangshalaze
kutangshalaze
kutangshalaze kutangshalaze kutangshalaze
sekutangshalaze
kutangshalaze
sekutangshalaze
kutangshalaze 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 kukona intombe ngithandayo ingenza ngiqhenye ngishalaze
sekukhona
kukona intombe ngithandayo ingenza ngiqhenye ngishalaze
ngiyaziqhenya ngayo
kutangshalaze
ngiyaziqhenya ngayo
kutangshalaze kutangshalaze kutangshalaze
ngiyaziqhenya ngayo
kutangshalaze
ngiyaziqhenya ngayo
kutangshalaze kutangshalaze kutangshalaze